Engitsingvelele, engivelele kuwe. Anginaso isikhathi sakho, anginaso isikhathi sami. Engitsingvelele, engivelele kuwe. Anginaso isikhathi sami, anginaso isikhathi sakho. Ayisulokhu ungishaya ngama-phone call, kanti awazi lolu thando alusekho, alusekho. Ayisulokhu ungishaya ngama-phone call, kanti awazi lolu thando alusekho, alusekho. Engithi ngikubalele ngaphandle, ngaphandle ngolu vele kohle. Angisazi kuthi ngitheni kuwe, kuwe. Mlayezo yami gcwele kuwe, wena wena. Ayisulokhu ungishaya ngama-phone call, kanti awazi lolu thando alusekho, alusekho. Ayisulokhu ungishaya ngama-phone call, kanti awazi lolu thando alusekho, alusekho.
Please call us and go away. I'm quello monto, I'm jellele, you know. I'm quello monto, I'm jellele, you know. You see, I'm so tired. I'm so funny. Cause you velele, give velele, go away. Ngama-phone call, kanti awazi lolu thando alusekho, alusekho. Ayisulokhu ungishaya ngama-phone call, kanti awazi lolu thando alusekho, alusekho.